ombi langu kwako na dua zangu. Ombi langu baba nijibu, ombi langu baba nijibu, kilio changu baba sikia, kilio changu dadi sikia. Sitamaliza hivi mimi, sitamaliza hivi mimi, hawataniangusha chini mimi, hawataniangusha chini mimi, hawatanicheka kamwe mimi, maadui hawatanicheka kamwe mimi. Mimi ni nyota, nitangaza usiku na mchana.
Sisi
na mimuni nuwe. Nyota ingae, ma adui zangu wa shangae. Nyota ingae, walionicheka wa shangae. Hey, nyota ingae.